fresh.
Pase bibi Taba pontiro fio kweto chete kero kolia Vene uli na fomo manja
Matempa ya ononga majibi Dima uni pase bibi
Mr. Puta tulati
Wada magini uise
Aifona kufia ngusha Ifa chima kunja ngusha Unekule kwa taba kuperera Chintinyo kwa pa kuperera Aifona kufia ngusha Ifa chima kunja ngusha
Ndeshita wino watampo kususha Ndefinya keja chivambo kususha Mulete shafe na litamfya pulesha Ukunke mbula ndekweva tabesha Inepio kusomboka ndapasa no tusha Ndapapa kachola no mutima no tusha Success ya mipela pulesha Tamula tinangushava na chivwesha Ndependepende we kukava Waponya makiro wa isanjeva Nalifina kare inesa ukunja ngusha teti Wimbona kateti ni military way
Haikona kufya ngusha Ifo chima kunja ngusha ine
Unekule kwa taba kuperera Chintinyo kupa kuperera
Haikona kufya ngusha Ifo chima kunja ngusha ine
Unekule kwa taba Unekule kwa taba
Kwa wani mwana mfabwindo Na inelapte mwa mfabwindo Make sure why you smile iwelele po Cook them up cook iwelele po Kwa wani mwana mfabwindo Na inelapte mwa mfabwindo
Na fintu na sana mandi muliwe mulipeba Wasaka heze niyo beba Kana mtima wata Na fintu na sana mandi muliwe mulipeba Wasaka heze niyo beba
Haikona kufya ngusha Ifa chima kunja ngusha
Mune kule kota pakupelea Chintinyo kupakupelea
Ulambika mpeshe raisi wate Mwakuku zeke shangesha pati note Mwangepo piri murate mwangatapari note Muntu ngata kutemwa ninchi chakutemwa
Afrika bo
Niko kunjangu shero kwa tapaku perera Nika itibere jina mwambano kuterera Tena teakiba kembura wada Nika mazeto kembone wada Walika wana wakumu kakafukuke Kufimba wakana kawaka putike Nangumuka kakako saka kanguka Narifina mwina mbono kwangu
Haikona kufya ngusha Fatima kunja ngusha
Unekule kwa tapaku perera Chintinyo kupaku perera
Haikona kufya ngusha Fatima kunja ngusha
Unekule kwa perera Unekule kwa perera Tulale ondeki Na yugo
Adio daddy Music back
Mwana bangosa Where am I dealing with? Young hug High five
Maka this one for me guy Na se wote kwi deep on me Rasta pan
Mr. Puta Tulale
Exclusive to Z Louder
It is nice It is too nice